ngave mie buya vale nendwe nayo
uchumujeni
ngave mie ndana ndana muya xake nendwe nayo
uchumujeni
ngave mie mavalepi na
Dalingo, Malam Rosa, Bakosha Band. bathe mabe mbuza basakazi nendathela ukuthi ngabe kwenze njani ifana kalonke unjana waphendula wathi zimdola BK ngizwe Mthobisi Mdlalose Charles lo mfana wasenkandla indlika kakhulu ngengoma so ngibese ngathi isinqumo sokuthi angidlala ingoma kamrose ukuze abantu bezojabula beyishethi nguye ngoba ezami ingoma zazile futhi nene nangicindezela sengizotshela izwe manje
umsakazo njani wolandela oqhawe lami intathele njani yelandela oqhawe lami unjiniyo njani wena
akhona ngalabo iphindeza qhatha futhi ngathi kwandeni uge unqonqobo ku-MTN maqhatha ngadilima lapho engabuya khona no-10,000 download hambe wena wabuya naye wasikala yimi indoda emnyama usalile umfoka mdalosi wasewathi besicela usinika ithuba hokosha sifake kuqala umr b ngoba uma ke wangena kuqala wena kunayo uyosiphinde sakwangelo v nangavela bamdedela wangena kuqala kunami kodwa kwavele kwafana nje waphinda sona leso sasekuqaleni futhi yini usukhalelani manje wena intombi yami
bambu umuntu wakho sefikethi nabanemali mfanani thina somshaya nengesimfanani
wehlulwa yini pha ukubamba ishishi lakho izelelana nothuthane hotela
Hey futhi hey waso wathi ungumali wakhe
manje mina angenayo nemali wathi uzovuka kusena umenza ikhanda nami ngavuma ke ukuthi awulala naye ngoba wayethe umali wakhe futhi ngoba mina ngisithuthu how kanti awuphili
baby nino thuthana lapho cingweni baby ngabe walala nothuthana yebo baby salala
kanti wena thuthana ushima leni ufunani mangani yami kuthi unamanga nje awuzange ulale nawe ufuna ukusixabanisa
yebo baby salala
somke izuba yami ngokuvela sathi mina ngizolinda ukuqala bese yobosha ngoba ikhona okungithokozisa yimo nje umshita bekwathike lapha Malaysia la vela kusibaza mona vimbezela ngephi mala khona ubuza ijojo ebalinde nemethulo yinkinga yeseka namaqedwe busuku igogo dizeli ngamvela amakhasi wajabula uDVD ufaka amafukwazi umfana kaXulu manqobo umfana kaMsima hudulasi umfana kaKhanyile umsile umfana kaMdlalosi ukaqashe dilize umfana kaZwane suka endleleni umsizi umfana kaNqube yithi insizwa sesifikile uthi umhlonishwe Baphusha kangena ngengoma maqedwa wayifakaza nomabasa Iva lo mntolo phi umabele esikunjeni mhlabanye ngenisa ngibiza inkunzi ngoba sikandethele nawe waza Uvuke kahle emshisane umntasemzini lapha engu